ngiphethe likhulu. Namhlanje nje umqimbi omkhulu ongaphuza uzophuza ijuice. Ngikhamfuna ukufana too. Fumile kunomntana kabothiwe. Angisukanga ngibafuna boyi-two. Ngidlala amaradaro ungabatshela, 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 ungabatshela. Anifuna ikhethe likhulu. Namhlanje nje umqimbi omkhulu ongaphuza uzophuza ijuice. Ngikhamfuna ukufana too. Fumile kunomntana kabothiwe. Ngibafuna boyi-two. Ngidlala amaradaro ungabatshela, 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 ungabatshela. Ayi.
I'm cool.